Yesu muka moyo okunyamba Wali Yesu muka moyo okuntasa Wali Yesu muka moyo okubulisiza Awali Yesu Awali mukama Ebizibunga bingi yendabye monseno Ebimunga bigwa kunze ebirala kubalala Unze nga nkaba gasirina haulira Wenalintide nga pedemu esubi Tanzibire Museno Ulimwe na kueta gambika Nai Musa Amaso gange Eri mukama Mulwanyi wange Yamanye byange Nzikiriza Wali Yesu Mukamoyo Okunyamba Wali Yesu Mukamoyo Okuntasa Wali Yesu Muka moyo Okumulisiza Awali Yesu Awali mukama Abada wede mwamanyi Weje mokutya Abada wede mwesubi Togwa mumanyi Mukama gole koso mutimo gumenyese Akakanyeso ziye zibade mumasogo Ateko lukomera kubitu byobyo na Era no kukiriza kubanga Aiza byona Wali Yesu, muka moyo, okuntasa